good for the music. Bugiste unit.
Kira kukicha na kuona unatisha. Nina porara zinapisha na picha.
Picha na picha.
Tukikutana na kuona kama ticha. Tunapongea ninakuwa nina mecha. Kuja twende kule. Tuchingi chingi ching. Kuja twende kule. Tuchingi chingi ching. Sina haja ya kudanga mahaba ya kitanga. Unanipa na enjoy. Sina haja ya kudanga mahaba ya kitanga. Unanipa na enjoy.
Nipeni peni 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 peni.
Hayo mapenzi, sikia. Hayo mahaba. Tena hayo mapenzi, ndio. Hayo mahaba.
Wino ngwino niche fundi urukundo. Uja kaziki kezu kumba muga dondo. Zogu tete shue mama wibi bondo. Kugiru munde bimga tarithuru hendo. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Atarithuru hendo. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh na 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 na.
Uteye meza ukunu genda neza. Baby nda kuita senyorita. Nakunze kose anigiri chisera. Nukulijewe sinoguta.
Ukubikora ni ndwi ndwi.
I like my baby.
Ukubikora ni ndwi ndwi. Uranyuzuza.
Ipeni peni 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 pe. Ipeni peni 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 pe. Ipeni peni 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 pe. Ipeni peni 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 pe.
Hayo mapenzi, sikia. Hayo mahaba. Tena hayo mapenzi, ndio. Hayo mahaba.
Sweet yeah, this was a kama maybe show. I'm the good guy for Leo. Do me that, kipenda nipeza devo. Sio isha kukaliri. Do me that, slow down.
Cause I like that.
Slow down, slow down. Baby slow down.
Kama Messi namba kumi uwanjani. Kindo mfungaji bora. No need for the dark hadharani. Kina langu kama tatu utachora.
Slow down, slow down.
Wana shuka.
Slow down, slow down.
Muda umefika hani ni kuvishe pete. Walisema penzi halitofika popote. Cheza na mi, cheka na mi. Upo huru kwangu hakuna vyangumi. Takudekeza, takubembeleza. Sito kuwa chatu nije kukumeza. Umenifanya visa nijione bora. Unanithamini, hauthamini hela. Kuwa na miki ukweli hauja kosea. Nitakupa raha kubwa tena za dunia. Sito kuchukia, sito kununia. Nitafanya kila mbacho takacho nambia. Mtoto navutia, mwenye nzuri tabia. Cheza na mi, yes, cheka na mi. Upo huru kwangu hakuna vyangumi, yes.
Ni peni 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 pe. Ni peni 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 pe. Ni peni 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 pe. Ni peni 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 pe.
Hayo mapenzi, sikia. Hayo mahaba. Tena hayo mapenzi, ndio. Hayo mahaba.
John B on the hits.